day. Meet a guy knows me easy. Hey. Kukosa uluma labda nitanga kwa uwezo wako Mungu sitojali na ya dunia Mola ni wangu atanisikia sitojali na ya dunia Mola ni wangu atanisikia maisha
jipe moyo wangu
maisha maisha utayafaulu
jipe moyo wangu
maisha
jipe moyo wangu
maisha
jipe moyo wangu
maisha
jipe moyo wangu
utayafaulu
yeah. Black shot, let's go. Sikia historia yangu ndo na wapatia mateso nimepitia katika dunia nikisimulia najikuta nalia bila hatia ah. Pana ni ya pana njia pia nazo kwenye madowi kopitia marafiki wananipenda mahabibi wananiponda bana pando lipo nikuta masikane na kunikisha makamani ulitaka niwe ndani okay. Sijasema siku lipi sema deni la kulipi nilikukopea kope misha za hauni pati wengi walidani mutaani shazadani amegoma kimziki lakini bado ninazidi kuzidisha ufanisi na kama sira bana dunia ingenibana kimziki lianza jana na sasa nishajulikana kama mi bado kijana piga makofi piga magoti tunaomba turabuka maulana
au sio jipe moyo usipe moyo jipe moyo
shafti poetry maisha inatisha unapitia machungu bati kumbuka kuna Mungu usijali utafaulu japo unaitwa kalulu japo maisha ni magumu usije ukanyosumu hata kama umelemewa na majukumu usijidunge kisu kumbuka kuna Yesu umelemewa na mizigo mizito kama wewe mkristo focus kwa Yesu Kristo si kwa bullet na pistol
maisha
jipe moyo
maisha
jipe moyo
maisha utayafaulu
jipe moyo wangu
maisha
jipe moyo wangu
maisha
jipe moyo wangu
maisha
jipe moyo wangu
utayafaulu
jipe moyo wangu
kwa upendo wako jalali ndo maana mimi nasonga nikipata changu kidogo naanza kujikuna visogo mbona hakuna ngeli ndogo sote tuko sawa nakwambia
yeah homie life ni kuwa strong hakuna kukibaa brother I'll see you
maisha 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 tutayafaulu maisha 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 tutayafaulu
yeah richa nafono nendu kamuchibuka kambala waliwe na sanga babunji bakatonda ne bangamba tukende muchachi tusabe katonda katonda tutonda na tuteka kunsi katonda yimulunji tazo salama kaka na banaku weba se katonda cha kutuyamba je yeah.
Family, so brotherhood.
Uliba bika tode mulunji nyo.
Okay.